kinachi
okugaba ennimiro yo nfuna nnimirako mponye obusuko guno obanji gusomulala manye nti gwe yakulemerera banji abagirambula nga bagala okugigula abalala bonga basaba ati tuyambe tulimire kakasizoni ennimiro mbadde njikumye naye tuuse wennemererwa mukulu salawo kati oba tokyasobola kulima funa kulima
sogaba ennimiro yange si buli omutyamanyi okulima kugambye togaba ennimiro yange si buli omutyamanyi okulima buli ggwanga n'ennima yaalyo okigabanga nawa n'ovaawo omukigaba omuwa ennimiro tanyiriza kuba alima abamuka owozalimye wane n'awamala ume mabega omudde agenda abikka omunyankola omuwa ennimiro ha obeera oleesa obuzibu omunyankola alima agaziya baba n'ettaka kuba balunzi nnyo baagala amazzi bwetezaabwe zinaanywawa omusoga bw'omuwa ennimiro abasoga babanda bali abasoga tubawa ennimiro abasoga babanda bo abasoga baagala okulima naye asuza alima ku mashaba ayagala omudiika n'omugungu togeza n'obawa ennimiro nambye omudiika n'omugungu togeza n'obawa ennimiro omudiika bw'omuwa ennimiro ayinza n'okisimamu emyala balima kyefiiriza ebyewataliza yosangabi omuzungu yalemwa okulima togeza n'obawa ennimiro abazungu baalemwa okulima togeza n'obawa ennimiro wetuuka baze nkumu aleeta kuturaketa yosanga asenda bozi omuganda waakiriko abaganda tumanye okulima bozi omuganda waakiriko abaganda tumanye okulima weweolimira olunaku omuganda neewiiki agimala anti alima asooba tukwasa n'engalo mutuyonja nnyo
kikiriza nti siwe birina okuba sisobola kukumira siko wano ngeri yamusobola okugirima naye nawe kubamu kubanga lyomaze amazima nga toliwaka singa nali nze nga ziyatambula wandiwulidde otya nawe kirabe kati nokimanye nti nange wotobansula bubi si kyebaka omukwano nga guluma naye abasajja lwe gumulumye lwakimanye abasajja mulumya
omukwano nsonyi wanze nange samanya ti biriba bityo naye nga tekuba kukulumya mbadde mukupakasa nsimbi nga zinteganya naye nga kimanyi nesetewetewa tewaba kitambula kale bwenamala okuzifuna genda kubanga woli omukwano osanyuke ekyokubiri kimanyie nti naaba b'ebigambo tulina okubeewala kuba batabuzi bo tobeesiga banoonya kutabula mu mukwano tuwirike ekyokusatu kasabe obeera omukkakamu mu bintu by'okola oleke kugwirananga n'obulenzi munnanga okimanye nti ze lulenzi wo ebirungi by'olaba tebikusigula nange nja kubigula kimanye nti zino sente zenkola olerera gwe n'aba baana b'olina wemanga mu nsobi olina okusonyiwa ow'omukwano kimanyie wemanga nduddeyo mu bidongo by'enkuba tekikuyisa bubi olumu sente mwetuzibula n'embeera eyo nga sinira kyakkola naye nga kinnuma omuntu afa kupakasa tewoddamu kunnyombesa olumu nange kwezi gy'obusungu mu kifo ky'okwetonda ate ne tuddamu kulwala eby'omukwano bireke kwata byekukuutira kuba yenze yakwagala mami bireke ebikwata byenkukutira kuba yenze lulenziro
asani nkakasa nti ojja kubanga nange
ali gye bwekiri
yogera amazima
mami nkukakasa oligwa wendigwa
kati nyongera omukwano
ewe gunasuka tegukole bubi
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
mami nkuwadde gwe wange
jangu tuyingire ondage bye wangambye
waludde bubi
dadi tuyingire nsundage bye wangambye
waludde bubi
asani nkakasa nti ojja kubanga
nange
yogera amazima
djeric.com
kati nyongera omukwano
ewe gunasuka tegukole bubi
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
mami nkuwadde gwe wange
jangu tuyingire. ndagebye wangambye
walote buri
ndadi tuingire.